Oh, Dilly Pot, Pot,
Pot, Tommy B.
Yeah, yeah. Njoo kwake upate, amani upate, upendo upate, kila kitu tabibu, tumkanyange kadevo, na vishindo akwende, na manyundo a go down, na marungu akwende, niko na Mungu siogopi, Emily mama bonde, shida zangu amebeba, mizigo yote amebeba, sifu mola, akupe mola, sifu mola, akupe mola, I go they love you, I go they love you, I go they love you, I go they love you. Anipenda rabuka, kila siku naruka, nitakacho napata, nitakacho napata, njoo kwake upate, amani upate, upendo upate, kila kitu tabibu, njoo kwake upate, amani upate, upendo upate, kila kitu tabibu. Msifu mola, akupe mola, msifu mola, akupe mola, I go they love you, I go they love you, I go they love you, I go they love you. Mare, kwesure, kujare, tupatire, pamojare, tumsifure, otini pot, yo, ule boy wa God. Kuja kwake upate, mapenzi yake ya kweli, kuja kwake upate, mapenzi yake ya kweli.